Incwadi yesambulo 12. Kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu. Owesifazane embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe. Nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili. Ekhulelo wakhala enemihelo esiwa ngubuhlungu bokubeletha. Kwabona lesinye sibonakalise ezulwini, bheka nango udrako, omkhulu obomvu enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa kwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni, nodrako wema phambi kowesifazane obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa ozakubusisa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntwana wakhe wahlithwelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayelungiselwe uNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha. Kwasekuba khona ukulwa ezulwini, uMikayeli nezingelosi zakhe balwa noDrago. NoDrago walwa enezingelosi zakhe. Kepha kabaze banqoba nendawo yabo kayabe safunyanwa ezulwini. Wayesephonsa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonsa phansi emhlabeni nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwe likhulu ezwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangalelo wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwe ubufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho, thozani namazulu abahlala kuwo, maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle uba uSathane wehlelekine nolaka olukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane. Uthe uDrake sebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu kuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho ndliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi engekho ebusweni benyoka. Nenyoka yakhwifa, kwaphuma emlonyeni wayo emva kowesifazane amanzi kungathi umfula ukuba imukise nomfula. Umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wawuminza umfula owawukhifwa uDrago ngomlomo wakhe. UDrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Ngema esihlabathini solwandle.